khokhela zokhokhela imali ningi zokhokhela zokhokhela imali ningi oh ah ngicela unginike chance my love anginakho kuningi yazi impilo isiphithi phithi mhlaba ujika njengevili Tjala mina, ufuna uthando, ufuna imali, ufuna yonke into nginayo. Oh.